www.mrbvibes.com, the home of Malawian vibes.
Zamatsetisana iwale apa mukuti zimulila sowale sindikudziwa ngati misonzinga kati koma ifa ntangwigwira seninga ikang'anthe nanga lero malilo mawaso malilo ase imfai yanola mipaliro ikuthamanga heve ili paliwiro pano kukangoja anthu akuyang'ana paliwiro ndumangumvera kutali kuti ziyanthu zimatuwaisi lero zili pamphuno mwatinali basi ya matuwasi koma tuwale anaboleza pompano mafusa hadiweking ake adye ndani tsopano asewale mesa matilisiye zoyambana chaka chamawa tiyambe zopambana mesa umati ndiwe acharume ndewalola bwanji kutanthoswa chisoni chialume mwatipatsa pulesha mwatipatsa mbuku mukagona kuchile mesa munali ndi lumu pompano pompano mumavekedwa ufumu ndeti muveka ndani mmene mwachoka inumu wandiluwitsa jango ndendigwire mtengo wanji sindikubvetsa anthuwa akuyankhulanji umadziwa mvulekagwa kuchuluka zolira usani mundendele basi gemu
yakaletsa iwala ifa ifa singati iwale lelo yamutenga mbale wana ngakaleta iwala ifa ifa singati iwale lelo yamutenga mbale wana
the home of Malawian vibes.